Dan Doki.
Ready star.
Osazewo.
Yeah.
Tulumbe.
Dams.
Straight up.
Uganda yani, dandoke Uganda yani eno. Uganda yani, dandoke Uganda yani eno.
Ready star Uganda yafe, ready star Uganda yafe no.
Na era batuse mwabafe,
era batuwamba kabafe.
Olwenguzi emirimu jabula, somye nata somye njawulo nebula. Eddagala neribula, talina sente nabula obwenkanya.
Osanga omufuzi nalaga omutima atwala tasoma lwa kuba mumanyi naleke yasoma na mu ofisi nakola vulugu namenya emitima.
Uganda yani, dandoke Uganda yani eno. Uganda yani, dandoke Uganda yani eno.
Ready star Uganda yafe, ready star Uganda yafe no.
Na era batuse mwabafe,
era batuwamba kabafe.
Batulimba ne kafyu, batuzizo kutuka ku bantu. Mufe ne muvamu omuntu, eyalwana emyaka mukaga. Yesibye ku bantu, alinga gamba, tugende emagere ku bigere.
Emagere tugenda, na ya teti ya gaso luja. Ne bakuba mu bantu, ngabagala tulwane na yefe. Tumanya mateka.
Straight up.
Uganda yani, dandoke Uganda yani eno. Uganda yani, dandoke Uganda yani eno.
Ready star Uganda yafe, ready star Uganda yafe no.
Na era batuse mwabafe,
era batuwamba kabafe.